Berry, unapenda gari gani?
Umenoki gari gani?
Sasi, unapenda gari gani? Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Kipya na kizee, punguza compare, zingine ziko fiti, zingine zimechapa. Feel free kuchagua gari unatambua, but figure namba nane mwanaume ni kuamua. Sipendi gari mpya, yangu ni old school, logbook fast owner ni ngumu ku maintain. Every time kwa mfuko, make it rain. Utachizi, Nissan hard body, bima ama marudi, Mercedes na fit, hakuna tofauti. Sipendi makeup kwa ndai, bora inji ni kofiti. Faida kwa jamii, familie mejiseti. Wali wali kataa, mimi nishapatana, si bringe juu, familie mejiseti. Unapenda gari gani? Unapenda gari gani? Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Iwe ni Range Rover, Hammer, ama Mahindra, Magava, forever. Hey. Before kute cover, ndo itakuwa my lover. Interior comfortable kama convertible, na ina uzito, ni mlinde kama mtoto. Engine kokoa, nikip drive span photo. Iwe ni Bima, Box Mitsubishi, bora ni smooth na ana malalamishi. Napenda them fly, mfiti anafiga, mwendo kicha usina, ni manyanga, nikipata them. Ha, kesi badai, 130 ndo speed, boom, hata wai. Magari ziko mengi, abiria pia wengi. Ha, umependa gari gani?
Baby, umependa gari gani?
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Hapana kimbilia, gari uwezi maintain. Mustafa na Maria, get off my lane. Dupies na baby G, attention kwa media. Poor choice of locomotive. Wacha nicheke kiasi, leo tupekee. Sina hard feelings jamaa, naomba msamaha. Breakdown pia ni gari jamaa. Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Magari ziko mingi, abiria pia wengi, starehe tofauti,
unapenda gari gani?
Automatic, manual, ndogo ama kubwa, unapenda gari gani?
Hey.
Unapenda gari gani?